CKMusicPromos.com.
Kuluba for fly, na fly. Oka City. Na fly J. Ela ten ten. Uzon pa filimba.
Kujeza ponde. Kukendimba.
Tum.
Tukambo kimba.
Moto ni aso na leso. Kuwina muli wa ikona mochilo tu. With the dream chaser. Mane chaser. Mandala matula pena kukalesa.
Ukakwina kuzanga na simo ima chinja. Sini maseka ni masangu kaka mimbia. Sibo mapita peti lili jima chinga. Tiyeli zoni china dwalila kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Kwa zinda pena kuna lezi ya makuku na chapolo veji. Zaluka kwila pazaga ni pweze mali venji. Na inkono mikufuto kwile pali zane. Kazane kia kanjeka zane ngati ya mbane. Kaoneka pa majepas pa makula njine. Kembo kundia ukusaki na sindina kula. Mungani voku japa.
With the dream chaser, money chaser, mandala matula pena kukalesa.
Ukakwina kuzanga na simao ima chinja. Sini maseka ni masangu kaka mimbia. Sibo mapita peti lili jima chinga. Tiyeli zoni china dwalila kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma.
Nigo fly money.
Sango pashiri mane, apalishu mama nika peta tushivane. Peta waika takulishori, noti kushongebele kapori. Hawa chikwela pali dungo watulofola. Chiveni boss pali jala kumulofola. Tulibana waikebele, tetumbo nepo kembo kumbali ukundelela. Yeah, success imoneka kuwa kebesha. Nalesa panta nshuku na utangisha. Careful, napena panda la manda fomo kushisapika na ngula nindalama.
Moto ni aso na leso kuwina muli wa ikona mochilo tu. With the dream chaser, mane chaser, mandala matula pena kukalesa.
Ukakwina kuzanga na simo ima chinja. Sini maseka ni masangu kaka mimbia. Sibo mapita peti lili jima chinga. Tiyeli zoni china dwalila kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Kwa zinda pena kupachuma.
Kwa sit, ya pena.
Kupachuma kalezo kupenda stata ndiye sichu ni mwambo. Ala haso na lesa kusha andita vesho kupumina moleja. Yeah, as a dream chaser, money maker. Pachuma ndapena boy we kubepa. Kozi mbone kechipuwa big money pa kubomba. Inkese kachure nga mwantola. Tavesha, name weather. Yeah, tulapena kupachuma. Misebu mwone kama norilia da geva. Yeah, tulapena kupachuma.
Moto ni aso na lesa. Kuwina muli wa ikona mochilo tu. With the dream chaser, mane chaser, mandala matula pena kukalesa.
Ukakwina kuzanga na simo ima chinja. Sini maseka ni masangu kaka mimbia. Sibo mapita peti lili jima chinga. Tiyeli zoni china dwalila kwa zinda pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Pena kupachuma. Kwa zinda pena kupachuma.
Shop a shoot at the shine. Tough government, nigga, China.
cha matosta shamba ishkopa laisia savimbi dwala dwala
sikemusicpromos.com.